Timbaland.
I'ma come to
I born no when Zilla want me.
I'ma come to
the Sondela stand by
Samway. I'ma come to
I born when no when Zilla want me.
I'ma come to the Sondela
Timbaland.
I'ma come to
the Sondela
Timbaland. I'ma come to
the Sondela Timbaland.
I'ma come to
the Sondela Timbaland.
I'ma come to
the Sondela Timbaland.
I'ma come to the
Sondela Timbaland.
I'ma come to the Sondela Timbaland.
Bafana kusho mina ngikhamuka phezulu elikhasini ekhala ngibuya khona kanti idolobha engiyakhela ngakhela umzimu mkhulu hhayi bafo ngisakhudla kanjalo nje mina namanje hhayi asambe mphemba yikho inkini thini umodisi tuthule ibhesi
I'ma come to the Sondela Timbaland.